ngigezi ngezwa bethu ngaleshini lomfethu seshubhesha ngayisungeza ngizenjani bafethu athangikhuluma isingezi athangikhuluma ileli shefishafu shefu shefu athangikhuluma ileli ngilima nqokashumbeshu.
Well, I'm a lot of show. Well, I'm a lot of show.